nasonyiwa kakutwale gye nazaalibwa kuba bakwesunga galiba magumbe galitwakanya kakasa nti mukama gyali eyo alinduwonya nze nawe ndite alizembeza kumpina ye omwana wota tanzuse sijane sanyu sebujoli ne mama sanyu sejali
Tata,
to say, and I want.
www.mp3ugandanmusic.com